Sari, Jerry, Orimba. Keystone DT Sako, the Sako of Choice.
Uhifadhi wa rasilimali niwe. Ukuaji bora ni Keystone DT. Mipango mema ya wekezaji Keystone DT. Ushirika ulio bora Keystone DT Sako.
Mikopo yako ya riba ya chini metufa. Makao sasa twajenga bila wasiwasi. Watoto wetu wanasoma bila tafash. Mashamba twanunua ekari nyingi.
Uhifadhi wa rasilimali niwe. Ukuaji bora ni Keystone DT. Mipango mema ya wekezaji Keystone DT. Ushirika ulio bora Keystone DT Sako.
Sina haya kusema haya beaunga chaya. Kuwa Keystone DT mesheni siaya. Washirika wamo mumuhumu Kisumu. The Sako of Choice has voice hata Homa Bay.
Uhifadhi wa rasilimali niwe. Ukuaji bora ni Keystone DT. Mipango mema ya wekezaji Keystone DT. Ushirika ulio bora Keystone DT Sako.
Miundo mbinu tuliotamani tumepata sasa. Biashara zenye faida imezalishwa. Uhusiano mema jalali ametunemesha. Fedhea iliyo shamiri sasa imeondoka.
Uhifadhi wa rasilimali niwe. Ukuaji bora ni Keystone DT. Mipango mema ya wekezaji Keystone DT. Ushirika ulio bora Keystone DT Sako. Uhifadhi wa rasilimali niwe. Ukuaji bora ni Keystone DT. Mipango mema ya wekezaji Keystone DT. Ushirika ulio bora Keystone DT Sako.
To mobilize savings and deposits in order to accrue timely, flexible and affordable credit to members through prudent management and efficient resource mobilization. To be the leading Sako of choice in providing affordable and reliable financial services. We are listening. We are honest. We believe in teamwork, democracy, professionalism, integrity, transparency, and accountability. Keystone DT Sako, the Sako of choice.
Keystone DT Sako. Keystone DT Sako. The Sako of choice. The real custodian of our treasure. The favorable, tenable financier. The Sako of choice. Ushirika thabiti. Keystone DT Sako. Keystone DT Sako.